Dekemo kwaza laki yama nakati yamai azalaki na pana motoba soki sambo kuna nakati yamai bana bakomi kolela oya 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 oya.